abaninga babonanga lonyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatelo macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha abaningi ababonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinongeza minye nifatelo macala intshalani saphila ithuba lisekona mtshelo yamfrostana ncela sicolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ncela sicolela namaphutha yayenzeki
inhliziyo Put a yen sick.